n'uruzinduko rwaranzwe no gusura abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza muri site eshatu zitandukanye batujwemo mu karere ka Rubavu. Muri dutandatu twibasiwe, akandi ko kapfushije abantu benshi, ibintu imitungo by'abaturage birasenyuka, ibindi birangika. Perezida Kagame waruherekejwe n'abategetsi batandukanye yanasuye inganda, imihanda n'amashuri, byinshi byangijwe n'ibiza. Umutekano wari wakajwe cyane mu duce dutandukanye, imihanda n'utuyira muri aka karere by'umwihariko kuri site ya Rugerero mu kagari ka Gisa. Aha niho Perezida Kagame yatambukirije ubutumwa bwe. Kuva hatangiye ubutumwa no ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo harabarirwa ibirometero 4-5 gusa. Aho yavugiye ijambo, abaturage badakambitse muri aya masite batakambiraga ubuyobozi ngo babashe kureba umukuru w'igihugu nubwo bitabakundiye. Uku niko abaturage bitwaye bamubonye. Ikubitiro mu butumwa bwe, umukuru w'igihugu yabanje guhumuriza abaturage bakozweho n'ibiza, ari nayo yari intego nyamukuru y'uruzinduko rwe mu karere ka Rubavu. Nyuma hakurikiyeho ikiganiro yagiranye n'abaturage bashigishwe n'ibiza. Abaturage batuye muri site ya Rugerero bashimye Leta y'u Rwanda uburyo itabateranye mu bihe bikomeye bari bamazemo iminsi. Rene Esperance Mukanshogoza, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 40, na Marie Chantal umubyeyi, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 50.
Yakubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, twashe gushimira ku ntambwe mumaze kutugezaho. Tumaze kubona iby'ibanze, twabonye aho tuba, tubona ibyo turyamaho, tubona n'ibyo kurya, abana bari kwiga mu mashuri.
Nagerageje gutaka, icyo bikora abaturage baraza baramfasha, ngo ngenda ndi kugwagwana, nikubitaza inshu umugongo, nikubita muri amazi, ariko ndashimira Imana kuko nabashije kubanyihu. Mubyeyi wacu, mubyeyi uduhetse, uzahore ku ngoma iteka, undarya nkaryama.
Nubwo abaturage bashimiye umukuru w'igihugu, ntibyabujije kumubwira akabari ku mutima kubera ibyabo byangijwe n'ibiza.
Dufite ikindi cyifuzo, dufite abana biga mu masegonderi, ibyagombye kuba byabarihira byatembanwe n'ibiza. Mubyeyi mwiza, twagira ngo mudufashe wenda mu bigo by'amashuri bazatworohereze uko kuturisha mu mashuri, ko nta mbaraga dufite zo kongera kubarihira.
Nizeye ko naho nzaryama uzahampereza, nzahabona mubyeyi wanjye.
Meya n'abandi baramfashije kubona aho ncumbika. Cyakora icyo nakongeraho navuga ngo namwe ubwo tubabonye dukeneye inkunga yanyu, murakoze.
Perezida Paul Kagame nawe yijeje abaturage ubufasha bamusabye.
Ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo busanzwe mukora, mudashobora kwigaburira uko bisanzwe. Ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe.
Mu busabe abaturage bagejeje ku mukuru w'igihugu harimo no kubafasha kubungabunga umugezi wa Sebeya kuko wabaye intandaro ikomeye y'ibiza. Umukuru w'igihugu yasubije kuzakorwa bidatinze. Umukuru w'igihugu kandi mu kiganiro cyashimangiye ko nubwo aba baturage bose bakeneye ubufasha bugiye bunyuranye, ku ikubitiro abafite intege nke barimo abana n'ababyeyi aribo bazibandwaho bwa mbere. Nyuma y'ibiganiro abaturage batandukanye babwiye Ijwi ry'Amerika uko bakiriye uruzinduko.
Turishimye cyane by'ikirenga kuba umubyeyi wacu yadusuye.
Perezida yabasuye, ndabona mwishimye cyane
cyane
cyane.
Mwishimye kubera iki?
Njye ikintu namwishimiye, nari inzu yanjye yaragiye, ibintu byose biragenda, tubura ibyo kurya, turiheba. Ariko icyadushimishije ni uko twabonye ibyo kurya, tukabona aho turyama.
Uruzinduko Paul Kagame yagiriye mu karere ka Rubavu rubaye nyuma y'uko ku wa kane w'icyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente nawe yari yaje gufata mu mugongo abashigishwe n'ibiza, by'umwihariko ababuze ababo, aho habereye n'umuhango wo gushyingura mu cyubahiro abishwe nabyo. Kugeza ubu mu karere ka Rubavu ku masite atatu yose hacumbitse abaturage basaga 500. Mu mibare iheruka gutangazwa n'inzego zibishinzwe, abantu 131 nibo baguye muri ibi biza, nawe inzu zisaga 600 zarasenyutse, imihanda 14 nayo yarangijwe. Perezida Paul Kagame yaherukaga kugira uruzinduko mu karere ka Rubavu mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 ubwo abaturage bibasirwaga n'imitingito yatewe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.